Isahluko seshumi nesishiyagalombili. Ubhapathizo nobuhlobo bakho noNkulunkulu. Lwenziwa kanjani ubhapathizo lobuKrestu? Iziphi izinyathelo ezidingekayo ukuze ufanelekele ukubhapathizwa? Umuntu uzinikezela kanjani kuNkulunkulu? Isiphi isizathu esikhethekile sokubhapathizwa? Isigaba 1. Umbuzo. Kungani isikhulu esingumtopiya sacela ukubhapathizwa? Bheka, amanzi amaningi. Yini engivimbela ukuba ngibhapathizwe? Lo mbuzo wabuzwa isikhulu esingumtopiya ekhulwini lokuqala. UmKrestu ogama lakhe linguPhilip wayesichazele ukuthi uJesu ungumesiya othenjisiwe. Ethinteke inhliziyo ngenxa yalokho ayekufundile embhalweni. Lo mtopiya wathatha isinyathelo. Wabonisa ukuthi uyafuna ukubhapathizwa. Izenzo 8, verse 26 kuya ku-36. Isigaba 2, umbuzo. Kungani kufanele ucabange ngokujulile ngokubhapathizwa? Uma uzifunde ngokucophelela izahluko zokuqala zalencwadi nofakazi bakaJehova, ungasuzizwa ukulungela ukubuza. Yini evimbela ukuba mina ngibhapathizwe? Manje usufundile ngesithembiso seBhayibheli sokuphila phakade eParadesi. Ufundile nangeqiniso ngesimo sabafileyo nethemba lovuko. Cishe ubulokhu uya emhlanganweni yebandla yofakazi bakaJehova. Wazibonela nokuthi baqhubeka kanjani ukukhulekela kweqiniso. Okubaluleke kakhulu. Cishe usuqalile ukuzakhela ubuhlobo noJehova uNkulunkulu. Isigaba 3. Umbuzo A. Imuphi umyalo uJesu awunika abalandeli bakhe? Umbuzo B. Ubhapathizo lwamanzi lwenziwa kanjani? Ungabonisa kanjani ukuthi ufuna ukukhonza uNkulunkulu? UJesu watshela abalandeli bakhe. Hambani niyokwenza abantu bazo zonke izizwe babe abafundi. Nibabhapathize. Matthew 28, verse 19. UJesu ngokwakhe wabeka isibonelo. Ngokubhapathizwa emanzini. Akafafazwanga ngamanzi, futhi akazange athelwe ngamanzi nje ekhanda. Igama elithi bhapathiza livela kwelesiGreki elisho ukuthi cwilisa. Ngakho-ke, ubhapathizo lobuKrestu lusho ukucwiliswa noma ukufakwa ngokuphelele emanzini. Isigaba 4. Umbuzo. Ukubhapathizwa emanzini kubonisani. Ubhapathizo lwamanzi luyimfuneko kubo bonke abafuna ukuba nobuhlobo noJehova uNkulunkulu. Ukubhapathizwa kubonisa obala ukuthi ufisa ukukhonza uNkulunkulu. Kubonisa ukuthi uyakujabulela ukwenza intando kaJehova. Nokho, kunezinyathelo ezithile okumele uzithathe ukuze ufanelekele ukubhapathizwa. Kudingeka ulwazi nokholo. Isigaba 5. Umbuzo A. Isiphi isinyathelo sokuqala sokufanelekela ubhapathizo? Umbuzo B. Kungani imhlangano yobuKrestu ibalulekile? Ususithathile kakade isinyathelo sokuqala. Kanjani? Ngokungenisa ulwazi ngoJehova uNkulunkulu nangoJesu Krestu. Mhlawumbe ngesifundo seBhayibheli esihleliwe. Kodwa kusekuningi okusafanele ukufunde. AmaKrestu afuna ukugcwala ulwazi olunembile ngentando kaNkulunkulu. Kolose 1, verse 9. Ukuya emhlanganweni yebandla yofakazi bakaJehova kuwusizo olukhulu kule ndaba. Kubalulekile ukuya kuleyo mhlangano. Ukuba khona njalo emhlanganweni kuyokusiza. Wandise ulwazi lwakho ngoNkulunkulu. Isigaba 6. Umbuzo. Lungakanani ulwazi lweBhayibheli okumele ube nalo ukuze ufanelekele ukubhapathizwa? Yiqiniso. Akudingeki wazi konke okuseBhayibhelini ukuze ufanelekele ukubhapathizwa. Isikhulu esingumtopiya sasinolwazi oluthile, kodwa sasidinga usizo ukuze siqonde izingxenye ezithile zemibhalo. Ngokufanayo, kuningi nawo sazokufunda. Empeleni, awusoze waqeda ukufunda ngoNkulunkulu. Kodwa ngaphambi kokuba ubhapathizwe, Kudingeka wazi futhi wamukele okungenani izimfundiso zeBhayibheli eziyisekelo. Lezo zimfundiso zihlanganisa iqiniso ngesimo sabafileyo nokubaluleka kwegama likaNkulunkulu nombuso wakhe. Isigaba 7. Umbuzo. Ukutadisha iBhayibheli kufanele kube namuphi umphumela kuwe? Nokho, ulwazi lulodwa alwanele ngoba ngaphandle kokholo akwenzeki ukumjabulisa uNkulunkulu. Hebrew 11 verse 6. IBhayibheli lisitshela ukuthi lapho abanye abantu eKorinte lasendulo bezwa isigijimiso sobuKristu, bakholwa futhi babhabhathizwa. Izenzo 18 verse 8. Ngendlela efanayo, ukutadisha iBhayibheli kufanele kukwenze ube nokholo lokuthi liyizwi likaNkulunkulu eliphefumulelwe. Ukutadisha iBhayibheli kufanele kukusize ube nokholo ezithembisweni zikaNkulunkulu nasemandleni okusindisa omhlatshelo kaJesu. Khuluma nabanye ngeqiniso leBhayibheli. Isigaba 8. Umbuzo. Yini eyokunika ugqozi lokukhuluma nabanye ngalokho okufundile? Njengoba ukholo lukhulu enhlizweni yakho, uyokuthola kunzima ukugcina kuwe lokho okufundile. Uyoba nogqozi lokukhuluma nabanye ngoNkulunkulu nezinjongo zakhe. Izigaba 9 no-10. Umbuzo A. Obani ongaqala ngabo ukubaxoxela ngeqiniso leBhayibheli? Umbuzo B. Kufanele wenzeni uma ufuna ukuhlanganyela emsebenzini wokushumayela ohleliwe wofakazi bakaJehova? Ungase uqale ukuxoxa ngokuhlakanipha nabanye ngeqiniso leBhayibheli. Njengezihlobo, abangane, omakhelwane nosebenza nabo. Ngokuhamba kwesikhathi, uyofuna ukuhlanganyela emsebenzini wokushumayela ohleliwe wofakazi bakaJehova. Uma usuzizwa kanjalo, zizwe ukhululekile ukutshela ufakazi okufundisa iBhayibheli. Uma kubonakala ukuthi uyakufanelekela ukushumayela, kuyohlelwa ukuba wena nalowo okufundelayo nihlangane nabadala bebandla ababili. Lokhu kuyokujwayelanisa kangcono nabadala bangamaKristu, abelusa umhlambi kaNkulunkulu. Uma abadala bebona ukuthi uyaziqonda futhi uyazikholelwa izimfundiso zeBhayibheli eziyisisekelo, uphila ngokuvumelana nezimiso zikaNkulunkulu, futhi ufuna ngempela ukuba ngomunye wofakazi bakaJehova, bayokutshela ukuthi uyakufanelekela ukushumayela obala njengommemezeli wezindaba ezinhle ongabhabhathiziwe. Isigaba 11. Umbuzo. Yiziphi izinguquko abanye okungase kudingeke bazenze ngaphambi kokufanelekela ukushumayela obala? Ngakolunye uhlangothi, kungase kudingeke wenze izinguquko ezithile endleleni ophila ngayo nasemkhubeni yakho ukuze ufanelekele ukushumayela obala. Lokhu kungahlanganisa ukuyeka imkhuba obulokhu ifihlile. Ngakho, ngaphambi kokucela ukuba ube ummemezeli ongabhabhathiziwe, kudingeka uziyeke izono ezimbi, njengokuziphatha okubi kobulili, ukudakwa nokusebenzisa kabi izidakamizwa, ukuphenduka nokuguquka. Isigaba 12. Umbuzo. Kungani ukuphenduka kudingeka? Kunezinye izinyathelo okumele uzithathe ngaphambi kokufanelekela ukubhabhathizwa. Umpostoli Petro wathi, "Phendukani futhi niguquke ukuze kusulwe izono zenu." Izenzo 3 verse 19. Ukuphenduka kusho ukuzisola ngobuqotho ngento ethile oyenzile. Ukuphenduka kufaneleke impela uma umuntu ebeziphethe kabi. Kodwa futhi kuyadingeka ngisho noma ukuziphatha kwakhe bekuhlanzekile ngezinga elithile. Ngani? Ngoba bonke abantu bayizoni futhi badinga intethelelo kaNkulunkulu. Ngaphambi kokutadisha iBhayibheli, wawungayazi intando kaNkulunkulu. Kungenzeka kanjani-ke ukuthi ukuphila kwakho kwakuvumelana ngokugcwele nentando yakhe? Ngakho ukuphenduka kuyadingeka. Isigaba 13. Umbuzo. Kuyini ukuguquka? Ukuphenduka kumele kulandele ukuguquka. Kumele wenze okungaphezu kokuzisola. kudingeka uyishiye indlela obukade uphila ngayo. Bese uzimisela ngenhliziyo yonke ukwenza okulungile, kusukela manje kuqhubeke. Ukuphenduka nokuguquka kuyizinyathelo okumele uzithathe ngaphambi kokubhabhathizwa. Ukuzinikezela. Isigaba 14. Umbuzo. Isiphi isinyathelo esibalulekile okumele usithathe ngaphambi kokubhabhathizwa? Kunesinye isinyathelo esibalulekile okumele usithathe ngaphambi kokubhabhathizwa. Kumelwe uzinikezele kuJehova uNkulunkulu. Izigaba 15 no 16. Umbuzo. Kusho ukuthini ukuzinikezela kuNkulunkulu? Futhi yini eshukumisa umuntu ukuba azinikezele? Lapho uzinikezela kuJehova uNkulunkulu ngomthandazo oqotho, usuke umthembisa ukuthi uzinikela kuye kuphela kuze kube phakade. Kodwa kungani umuntu engafuni ukwenza lokho? Ake sithi nansi insizwa ithanda intombi. Njengoba ilokhu ibhekile, futhi bona ukuthi nesimo esihle, iyozizwa ikhangeka ngokwengeziwe. Ngokuhamba kwesikhathi, iyovele icele kwabashade. Yiqiniso, ukushada kuyosho ukuthatha imithwalo eyengeziwe. Kodwa uthando luyoyenza isithathe leso sinyathelo esibalulekile. Uma usumaza uJehova futhi usumthanda, ushukumiseleka ukuba umkhonze ngaphandle kokuzigodla. Futhi ungabeki imingcele kumkhulekeleni. Noma ubani ofuna ukulandela indodana kaNkulunkulu, uJesu Kristu, kumelwe azidele. Sizidela ngokuba siqiniseke ukuthi izifiso nemigomo yethu akusivimbi ukuba silalele uNkulunkulu ngokuphelele. Ngakho-ke, ngaphambi kokuba ubhabhathizwe, ukwenza intando kaJehova uNkulunkulu kumelwe kube injongo eyinhloko ekuphileni kwakho. Nqoba ukwesaba ukuhluleka. Isigaba 17. Umbuzo. Kungani abanye bengase bazindela ukuzinikezela kuNkulunkulu? Abanye bayazindela ukuzinikezela kuJehova ngenxa yokwesaba ukuthatha leso sinyathelo esibalulekile. Kungenzeka ukuthi besaba ukulandisa kuNkulunkulu njengamaKristu azinikezele. Njengoba besaba ukuthi bangase bahluleke noma badumaze uJehova, bacabanga ukuthi kungcono ukungazinikezeli kuye. Isigaba 18. Umbuzo. Yini engakushukumisela ukuba uzinikezele kuJehova? Njengoba uya umthanda uJehova, uyoshukumiseleka ukuba uzinikezele kuye. Futhi wenze konke ongakwenza ukuze uphile ngokuvumelana nalokho kuzinikezela. Ngemva kokuzinikezela, ngokuqinisekile uyofuna ukuhamba ngokufanele uJehova, ngenjongo yokumjabulisa ngokugcwele. Kolose 1:10. Ngenxa yothando lwakho ngoNkulunkulu, ngeke ucabange ukuthi kunzima kakhulu ukwenza intando yakhe. Akungatshazwa ukuthi uyovumelana nompostoli uJohane owabhala. Yilokho okushiwo uthando ngoNkulunkulu. Ukuba sigcine imiyalo yakhe. Futhi imiyalo yakhe ayiwona umthwalo. Eyokuqala kaJohane 5:3. Isigaba 19. Umbuzo. Kungani kungadingeki wesabe ukuzinikezela kuNkulunkulu? Akudingeki ukubuphelele ukuze uzinikezele kuNkulunkulu. UJehova uyazi ukuthi kungakanani ongakwenza, futhi akalokothi alindele ukuba wenze okungaphezu kwamandla akho. Ufuna ukuba uphumelele, futhi uyokusekela, akusize. Ungaqiniseka ukuthi uma uthembela kuJehova ngenhliziyo yakho yonke, yena uyokwenza izindlela zakho ziqonde. Izaga 3:5-6. Ukubonakalisa ukuzinikezela kwakho ngokubhabhathizwa. Isigaba 20. Umbuzo. Kungani ukuzinikezela kuJehova kungeke kuhlale kuyindaba yangasese? Ukucabanga ngezinto esisanda kuxoxa ngazo, kungakusiza ukuba uzinikezele kuJehova ngomthandazo. Wonke umuntu omthanda ngempela uNkulunkulu kumelwe futhi avume obala kube insindiso. Ukwenza kanjani lokhu? Izigaba 21 no-22. Umbuzo. Ungalivuma kanjani obala ukholo lwakho? yazisa umxhumanisi wendikimba yabadala webandla lakini ukuthi ufuna ukubhabhathizwa. Yena uyohlela ukuba abadala abathile babukeze nawe imibuzo eminingana ephathelene nezimfundiso zeBhayibheli eziyisisekelo. Uma laba badala bevuma ukuthi uyafaneleka, bayokutshela ukuthi ungabhabhathizwa emhlanganweni olandelayo. Umbhalo waphansi ufundeka kanje. Ubhabhathizo luba khona njalo emhlanganweni emncane nemikhulu yaminyaka yonke yofakazi bakaJehova. Umbhalo waphansi uyaphela. Inkulumo ebukeza lokho kushiwo ubhabhathizo ivame ukubekwa emhlanganweni emkhulu. Isikhulumi siye sicele bonke abazobhabhathizwa ukuba baphendule imibuzo emibili elula njengenye yezindlela zokuvuma ukholo lwabo obala ngomlomo. Ubhabhathizo lukubonakalisa obala njengomuntu osezinikezele kuNkulunkulu nokuthi manje usungomunye wofakazi bakaJehova. Ababhabhathizwayo bacwiliswa ngokuphelele emanzini ukuze babonise obala ukuthi sebezinikezele kuJehova. Okushiwo ukubhabhathizwa kwakho. Isigaba 23. Umbuzo. Kusho ukuthini ukubhabhathizwa egameni likayise, nelendodana, nelomoya ongcwele? UJesu wathi abafundi bakhe babeyobhabhathizwa egameni likayise, nelendodana, nelomoya ongcwele. Matthew 28 verse 19. Lokhu kusho ukuthi umuntu obhabhathizwayo uyaliqaphela igunya likaJehova uNkulunkulu nelikaJesu Kristu. Uqaphela nokusebenza komoya ongcwele kaNkulunkulu noma amandla asebenzayo. Izigaba 24 no-25. Umbuzo A. Kufanekiselani ukubhabhathizwa? Umbuzo B. Imuphi umbuzo odinga ukuphendulwa? Nokho, ukubhabhathizwa akuyona indaba yokuthi gqwambi emanzini kuphela. Kufanekisela okuthile okubaluleke kakhulu. Ukungena ngaphansi kwamanzi kufanekisela ukufa ngokuqondene nenkambo yakho yokuphila yangaphambili. Ukukhushulelwa ngaphandle kwamanzi kubonisa ukuthi manje usuphilele ukwenza intando kaNkulunkulu. Khumbula futhi ukuthi uye wazinikezela kuJehova uNkulunkulu uqobo. Hayi emsebenzini othile, entweni ethile, kwabanye abantu noma enhlanganweni ethile. Ukuzinikezela nokubhabhathizwa kwakho kuyisiqalo sokuba umngane kaNkulunkulu oseduze kakhulu, ubuhlobo obuseduze naye. Ubhabhathizo alisona isiqinisekiso sokusinda. Umpostoli Pawulu wabhala, qhubekani nisebenzela ukusindiswa kwenu siqu ngokwesaba nangokuthuthumela. Philip 2 verse 12. Ubhabhathizo luyisiqalo. Umbuzo ukuthi ungahlala kanjani usothandweni lukaNkulunkulu? Isahluko sokugcina sizosinika impendulo. Lokho okufundiswa iBhayibheli. Ubhabhathizo lobuKristu lusho ukucwiliswa ngokuphelele emanzini, hayi ukufafazwa ngamanzi. Matthew 3 verse 16. Izinyathelo eziholela obhabhathizweni ziqala ngokungenisa ulwazi nokubonisa ukholo, bese kulandela ukuphenduka, ukuguquka nokuzinikezela kuNkulunkulu. John 17 verse 3. Izenzo 3 verse 19. Nesahluko 18 verse 8. Ukuze uzinikezele kuJehova kumelwe uzidele njengoba nabantu bazidela ukuze balandele uJesu. Mark 8 verse 34. Ubhabhathizo lufanekisela ukufa komuntu ngokuqondene nendlela yakhe yokuphila yangaphambili nokuphilela ukwenza intando kaNkulunkulu. Eyokuqala kaPetro 4 verse 2.